P, Chiriku Bendi, Ujio Mpia.
Nilikwenda kutafuta nije kula na wewe, na leo nimepata penzi, naomba unipoke.
Kiss baby, mwa mwa mwa. Viudi udi mala viubani,
nifugishe mama
ile visoto jona mambo fulani,
nimemisi sana na nimekuja na zawadi, tafurahi na wana hoteli yako mapenzi, unanigoja sana
Amima Marikia wa Singeri Tanzania nambari My city baby,
honey,
wangwe,
umutima
wanje, Peti peti mie, nikochi kochi mie, viunyunyu nijirie, wengine nisifikirie.
Asani Barianda, Copacabana, professional player.
Kijuna wangwe, my city baby,
ani
wangwe.
Daddy for you, Majumba you for you, Uswazi to for you, Oji Maiki you.